nojeya e aadaaji fulbe jogagol sawru dum ko hunde ne be heewa sertude e der gurnam mabbe tuttu fulbe durobe sawru ko jaadi e mabbe mo be sertata Zubbi Diallo e Amadou Diallo
fullo gorko san selli tawe ana jogi sawru sabi sa jogaki sawru tan hunde fu ko wari e maada a wawa riutude dum ada jaba dogude jaat hunde fu ko wari e ma sa da jogi sawru tan ada jogi holare holare Allah do sawru ma do gikke ma do sawru ma
ko faysa na ipoti temere nagge sawru jokkata dum sawru duna jogi alhaliji tewdi e jokku ko daabaaji ada den toro sawru sai ko haani wadede sabay wardude dum sawru sai daaba du ana jelli to fa barmine sa da jogi sawru ana nafe
subade leggal wadetengal ndu sawru kadi ina itti sanne durobe be ina andi ledde nafoje dabaji en kettino Zubbi Diallo
be ana ciwo yel dalil hudum be jogi mudum atan sawru nelbiru sabi atan sawru ndu ana bawli ana sewi a helgol mun an tiidi wala e be tugo dum sey sa wi atan sawru ndu jiru manane mudu ana heldi mudu ana tiidi o sawru su nelbiru iwi hen sawru kelli wala letki ana leyi perre to ana wi kelli kay e chamidu dum sawru mudum kay dum sawru chamika ana rawni ana jogi sembe san mi di chabbi tati ni woni so ne ronkay di wala kana ne ronkay tawre sawru won
faysu tawi dum ina mauni e nisu fulbe hande jogade sawru fuddi majjude e ngurnam fulbe no tawa e ko saabi basi wondo le sahel handen kono fe joni wobbe ne keddudi e ngal fina tawa en kettino fa han Zubbi Diallo e Amadou Diallo
woyrum dagi looji haala so ngi hedde dawgol to en ana dagi sabi ngi fayso almami ana wada huduba an yian afami an tawete an tuugi sawru nin gorko ka tawri dum sawru fayso ngi hedde sar en tawan ana mutti san dum an beydi hen joni ko andum ko non fulbe ka wajibi so gorko ka sa jogaki sawru so wana hande bo hande zaman o yimbe kewi wakati en kawri yimbe je be galda alhaliji sala jeede ana joyi ga sawru wakati wiyete neɗɗo bonɗo en kuli woɓɓe ngari ga tan joyi cabbi mum gamme yimɓe kulan sabi sa aɗa jogi sawru tan won yaware won ko aɗa waɗe ton tan sawru ndu ka yettoto joom nenno ɗum waɗi so jama o hulɓini yimɓe cabbi ɗi jokka yimɓe ɓe kuli fa iru sukaɓe inni ɓe ka ɓe anda iru teddengal sawru so wona ɗum minen kamin tawi sawru an jogi teddengal
sa jokkirde daabaji sawru du tawi a fiyata daabaji jaade saba pullo piyo daabaji heewa saɗan de valeur dabaji ko nafata tan a fiyata daaba kadu ka rentorade sawru wana ko rentorte noon ladde arande nde neɗɗo naɓan sawru ladde joni no duro no wawi ñallude fa hiira tawe naɓata sawru du sa a ƴeewi nayyi ɗi joni sa yeehi ladde a tawata duro no jogi sawru ɗum wakkati muɗum woodi ayo
fey so tawi kugorgol ɗum ina ɓuyto kono sawru ko hunde woɗande e duroɓe nafoore e nder ladde Moctar Bari VOA Fulfulde Bamako.